inkuru ivuga ibyabaye mu mibereho. Gukorana n'abantu bakuze mu buryo bw'umwuka byampesheje imigisha. Bizavuzwe na David Sinclair. Ahagana mu mwaka w'1935, papa witwaga James Sinclair na mama witwaga Jesse bimukiye mu gace ka Bronx mu mujyi wa New York baturutse muri Ecosse. Bahageze, bamenye na Willis Sneddon nayo wari waraturutse muri Ecosse. Bakimara guhura, bahise batangira kuganira iby'imiryango yabo. Ibyo byabaye mu myaka mike mbere y'uko mvuka. Mama yabwiye Willis ko se na musaza we baruhamye mbere gato y'intambara ya mbere y'isi yose, igihe barimo baruba mu nyanja y'amajyaruguru, maze ubwato bwabo bugasekura igisasu. Willis yaramushubije ati, papa wawe ari ikuzimu? Willis yari umuhamya wa Yehova, kandi n'ubwo ibyo yabwiye mama byamubabaje, byamufashije kumenya ukuri ko muri Bibiliya. Ibyo Willis yavuze byarakaje mama, kubera ko yari azi ko satashobora kujya ikuzimu kuko yari umuntu mwiza. Ariko Willis yaramubwiye ati, ese wari uzi ko na Yesu yagiye ikuzimu? Mama yibutse inyigisho y'idini rye yavugaga ko Yesu yamanutse ikuzimu akazurwa ku munsi wa gatatu. Ubwo rero yaratekereje ati, niba ikuzimu hawe umurira abanyabyaha babarizwamo, kuki Yesu yagiyeyo? Ibyo byatumye atangira gushishikazwa n'ukuri. Yatangiye guteranira mu itorero ry'i Bronx kandi yabatijwe mu mwaka w'1940. Icyo gihe ababyeyi b'abakristo ntibashishikarizwaga cyane kwigisha abana babo Bibiliya. Igihe nari nkiri muto, iyo ya mama yajyaga mu materaniro no kubwiza mu mpera z'icyumweru, nasiganaga na papa. Nyuma y'imyaka mike, natwe twatangiye kujyana mama mu materaniro. Yagiraga ishyaka umurimo wo kubwiriza kandi yigishaga Bibiliya abantu benshi. Hari n'igihe yigishirizaga abantu mu itsinda kubera ko yigishaga bari baturanye. Mu biruhuko yaramuherekezaga. Ibyo byatumye menya ibintu byinshi byo muri Bibiliya kandi menya no kubyigisha abandi. Icyakora nkiri muto, sinafatanaga uburemere ukuri. Ariko maze kugira imyaka 12, nabaye umubwiriza kandi kuva icyo gihe sinacogoye. Maze kugira imyaka 16, niyeguriye Yehova, mbatizwa ku itariki ya 24 Nyakanga 1954, mu ikoraniro ryabereye i Toronto muri Canada. Nkora kuri Beteli. Bamwe mu bavandimwe bo mu itorero ryacu bakoraga kuri Beteli, abandi barigeze kuhakora. Nabigiyeho byinshi. Bari bazi gutanga disikuru neza no gusobanura neza inyigisho zo muri Bibiliya. Nubwo abarimu banjye bifuza ko niga kaminuza, njye nifuza gukora kuri Beteli. Bityo rero, igihe nari muri rya koraniro ryabereye i Toronto, nuje fomu nsaba kujya gukora kuri Beteli. Nongeye kuyuza mu mwaka w'1955 mu ikoraniro ryabereye muri Yankee Stadium mu mujyi wa New York. Nyuma yaho gato, njye nari mfite imyaka 17 natumiwe gukora kuri Beteli y'i Brooklyn kuva ku itariki ya 19/01/1955. Ku munsi wa kabiri, natangiye gukora mu icapiro. Nakoreshaga imashini yateranyirizaga hamwe udukaye tw'amapaji 32 kugira ngo indi mashini tudoze tuvemo igitabo. Maze nk'ukwezi nkora mu icapiro, noherejwe gukora mu rwego rushinzwe amagazeti kuko nari nzi kwandikisha imashini. Icyo gihe, abavandimwe n'abashiki bacu nibo bandikaga aderese y'abantu bashya babaga basabye kujya boherezwa umunara w'umurinzi na nimukanguke. Nyuma y'amezi make, natangiye gukora mu rwego rushinzwe kohereza ibitabo. Klaus Johnson, wari umugenzuzi w'urwo rwego, yambajije niba nakwemera kujya mperekeza umushoferi watwaraga ikamyo ijyana ibitabo ku cyambu kugira ngo byoherezwe hirya no hino ku isi. Nanone habaga hari amagazeti menshi agomba kujyanwa ku iposita kugira ngo yohererezwe amatorero yo muri Amerika. Umuvandimwe Jensen yambwiye ko yabonaga nkeneye gukora akazi gasaba ingufu. Napimaga ibiro nka 57 gusa kandi nari nanutse cyane. Izo ngendo nakoraga njyana ibitabo ku cyambu no ku iposita zatumye ndushaho kugira imbaraga. Umuvandimwe Jensen yari azi icyangirira akamaro. Nanone urwego rushinzwe amagazeti nirwo rwakiraga komande z'amagazeti yabaga yatumijwe n'amatorero. Bityo nagiye ngira icyo menya ku ndimi z'amagazeti yacapirwaga i Brooklyn akoherezwa hirya no hino ku isi. Inyinshi muri izo ndimi sinari narigeze numva aho zivugwa, ariko nashimishwaga no kumenya ko amagazeti abarirwa mu bihumbi byinshi yoherezwaga mu turere twa kure cyane. Icyakora icyo gihe sinari nzi ko nari kuzahabwa inshingano yo gusura twinshi muri utwo turere. Mu mwaka w'1961, nagiye gukora mu biro bishinzwe icungamutungo byayoborwaga na Grant Sweeter. Nyuma y'imyaka mike, nagiye gukora mu biro bya Natanor wayoboraga umurimo ku isi hose. Yambwiye ko umwe mu bavandimwe bakoranaga yari agiye kwiga ishuri ry'umurimo w'ubwami ryari kumara ukwezi, kandi ko nyuma yaho yari gukora mu rwego rushinzwe umurimo. Nagomba kumusimbura ngakorana na Don Adams. Byahuranye n'uko Don ari we wari warakiriye fomu nasabiye ho gukora kuri Beteli mu ikoraniro ryabaye umwaka w'1955. Hari abandi bavandimwe babiri bakoraga muri ibyo biro, aribo Robert Warren na Charles Mulhan. Twese uko twari bane twamaze imyaka isaga 50 dukorana. Gukorana nabo bavandimwe bari bakuze mu buryo bw'umwuka byari bishimishije rwose. Guhera mu mwaka w'1977, rimwe mu mwaka cyangwa mu myaka ibiri namaraga ibyumweru bike nsura ibiro by'amashami y'umuryango wa World Tower Society. Iki gihe babyitaga uruzinduko rw'umugenzuzi wa zone. Nasuraga za veterani n'abamisiyonari hirya no hino ku isi, ngatanga disikuru zo kubatera inkunga kandi nkagenzura amadosiye y'ibiro by'ishami. Nashimishwaga cyane no guhura n'abamisiyonari bize mu mashuri ya mbere y'ishuri rya Gilead, bari bagikorera mu bihugu by'amahanga ari indahemuka. Iyo nshingano yatumye nsura ibihugu bisaga 90 kandi zaranshimishije cyane. Nabonye umufasha w'indahemuka. Abagize umuryango wa Beteli y'i Brooklyn bose bateraniraga mu matorero yo mu mujyi wa New York. Njye nateraniraga mu itorero ry'i Bronx. Iryo torero ryarakuze rirabyara. Njye nagumye mu itorero rya mbere. Mu myaka y'1960 hari umuryango waturutse muri Letonia wamenye ukuri mu majyepfo ya Bronx wimukira mu ifasi y'itorero ryacu. Umukobwa mukuru wo muri uwo muryango witwaga Rivija yabaye umupayiniya igihe cyose akirangiza amashuri yisumbuye. Nyuma y'amezi make yimukiye muri leta ya Massachusetts agiye gukoreraho ababwiriza b'ubwami bari bakenewe cyane. Natangiye kujya mwandikira amubwira amakuru yo mu itorero, nawe akanyandikira ambwira ibyo amaze kugera mu murimo yakoreraga mu karere ka Boston. Nyuma y'imyaka mike Rivija yabaye umupayiniya wa bwite. Yifuza gukora byinshi mu murimo wa Yehova, maze asaba gukora kuri Beteli kandi yaje kuhakora mu mwaka w'1971. Byasaga n'ahari Yehova washaka ko ngira icyo nibwira. Ku itariki ya 27 Ukwakira 1973 twarashyingiranywe kandi twishimiye ko umuvandimwe Nor ari waduhaye disikuru. Mu migani igice cya 18:22 hagira hati, ubonye umugore mwiza wabonye ikintu cyiza kandi yemerwa na Yehova. Njye na Rivija tumaze imyaka isaga 40 dukorana kuri Beteli kandi turacyajya gufasha itorero ry'i Bronx. Nkorana n'abavandimwe ba Kristo. Gukorana n'umuvandimwe Nor byari bishimishije rwose. Yarwaniraga ukuri nta gucogora kandi yishimiraga cyane umurimo w'abamisiyonari bakoreraga hirya no hino ku isi. Abamisiyonari benshi basangaga ari bo bahamya bonyine mu gihugu woherejwemo. Kubona ukuntu umuvandimwe Nor yazahajwe na kanseri mu mwaka w'1976 byari bibabaje cyane. Hari igihe yari yaheze mu buriri ansaba kumusomera inyandiko biteguraga kohereza mu icapiro. Nanone yansabye guhamagana umuvandimwe Frederick Franz kugira ngo aze, nawe atege amatwi ibyo nasomaga. Nyuma yaho naje kumenya ko umuvandimwe Nor yamaraga igihe kinini asomera Franz inyandiko nk'izo kubera ko atabonaga neza. Umuvandimwe Nor yapfuye mu mwaka w'1977, ariko abari bamuzi kandi bamukundaga bahumurijwe n'uko yarangije isiganwa rye ku isi ari indahemuka. Nyuma yaho umuvandimwe Franz niwe wayoboye umurimo wacu. Icyo gihe nari umunyamabanga wa Milton Hanschel wari waramaze imyaka myinshi akorana n'umuvandimwe Nor. Umuvandimwe Hanschel yambwiye ko inshingano y'ibanze nari mfite kuri Beteli ari yo gufasha umuvandimwe Franz igihe cyose yari kuba bikeneye. Burya namusomeraga inyandiko zagomba koherezwa mu icapiro. Umuvandimwe Franz yari afite ubushobozi buhambaye bwo gukurikira ibyasongaga kandi akabyibuka byose. Kumufasha muri ubwo buryo kugeza igihe yarangira isiganwa rye ku isi mu kuboza 1992 byaranshimishije cyane. Imyaka 61 namaze kuri Beteli Brooklyn yashize vuba. Ababyeyi banjye bombi bapfuye ari indahemuka kandi ntegereje kuzabakira mu isi izaba yabaye nziza. Nta kintu cyiza y'isi ishaje yatanga cyandutira gukorana n'abagabo n'abagore b'indahemuka nkorera abagize ubwoko bw'Imana ku isi hose. Njye na Rivija dushobora kwemeza ko mu myaka tumaze mu murimo w'igihe cyose ibyishimo bituruka kuri Yehova byabaye igihome cyacu, nk'uko bivugwa muri Nehemiya igice cy'8:10. Umurimo wo gukwirakwiza ukuri urakomeje kandi nta muntu kamara mu muryango wa Yehova. Nishimira ko namaze imyaka myinshi nkora n'abavandimwe n'abashiki bacu b'indahemuka. Benshi mu bavandimwe bari barasutswe nk'umwuka nakoranye nabo ntibakiri ku isi. Ariko nishimira ko nakoranye nabo bantu bari bakuze mu buryo bw'umwuka bakoreye Yehova mu budahemuka. Igice kirarangiye.